kondoka bisa kili ushai alibu. Natosheka kwa mahaba unayonipa, akia Mungu walai mina apa. Natosheka kwa mapenzi unayonipa, akia Mungu walai mina apa. Mina penda garambu marana mzigo mkubwa, nikiweka weka ndo natosha. Mina penda garambu manana mzigo mkubwa, nikiweka weka ndo natosha.
Ukisema go 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 mina kona kolo kolo kolo. Ukisema go 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 mina kona kolo kolo kolo. Ukisema go 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 mina kona kolo kolo kolo. Ukisema go 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 mina kona kolo kolo kolo.
Kuhuzi na miku ya ficha siyawezi, wendo kwangu mchukuzi. Mami mami we unavyo nitada, male sweet inasikia la. Usije kwenda mbali my love, itakuwa kara. Simi nakula kuwa na doto, maya wa uso nini. Wanakupa tumbo joto, niamini. Minapenda garambu manana mzigo mkubwa, nikiweka weka ndo natosha. Minapenda garambu manana mzigo mkubwa, nikiweka weka ndo natosha.
Ukisema go 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 mina kona kolo